waxaan ku talinaa in shirarka dadka badan isugu imaanayaan in la yareeyo ama la hakiyo iyada dhanba. Safarada loo baxaya dibadda in la hakiyo ama la yareeyo ama la iska daayo haddii ay macquul tahayba oo aan baahi degdeg aysan jirin. In taxadarka uu bato, cudur waa cudur, si fudud ku fida, Ilaahay ha naga haayo, laakiin aan rabna si allaale sidaan ku xakamayn karna inaan ku dadaalno haddii alla idmo.